Tanitambuaje kama nimeokoka. Shazbaro, David Banda. Juzi nilipanda matatu, inacheza gospel reggae. Na karibu nusu ya watu, naona zimewa kwachu. Kando yangu watu watatu, wanauliza mbona uzipendi. Nikawambia siyo kupenda kwangu, mi usikiza mziki wa Yesu tu. Wakasema usiji confuse, ukatu abuse. Jina la Yesu kali misuse. Acha ni kupe good news, tumeokoka just like you. Wanasema oh oh oh, sisi pia ni wa Yesu. Salimiana yes rasta,
yes rasta.
Na sisi tunapendana, tunasema asifiwe Bwana. Lakini mtu anavyokaa haimaanishi kwamba hawezi akakuwa mtumishi. Mtu anavyokaa haimaanishi labda najua Yesu kukushinda, na akisema ameokoka wewe utapinga. Na labda najua Yesu ndio kinga, na akisema ameokoka wewe utapinga. Wakasema usiji confuse, ukatu abuse. Jina la Yesu kali misuse. Acha nikupe good news, tumeokoka just like you. Wanasema oh oh oh, sisi pia ni wa Yesu. Tunasema asifiwe Bwana. Labda najua Yesu kukushinda, na akisema ameokoka wewe utapinga. Na labda najua Yesu ndio kinga, na akisema ameokoka wewe utapinga. Wanasema oh,